Omukulembeze wamu n'abakulembera ebyobulamu ebuyikwe balaze okutyola engeri abantu gye bagenda bejjanjabamu bokka na bokka. Agenda kalwaliro n'agula obujjanjabi mwennyini ne yeesalirawo nti omuteke gunnuma neetaaga kumira ddagala lebe, olubuto olunnuma kange n'engula y'obukerendo obwalebe bujja kunnyamba okujjanjabibwa, kivuddeko ebizibu bingi. Wali abalumbiddwa ebirwadde nga bujota birina era ng'obudde buno bangi bavudde mbulamu obw'ensi eno. Yisima Ssemambo kansala akiikirira Nkoko Njeru mu lukiiko olufuzi olw'Ebuyikwe agamba nti obudde buno olabira ddala ng'omuze kugenda gweyongera bweyongezi ng'embeera y'okwejjanjaba eno evuddeko ebizibu bingi naddala amasosi ag'ebyala abantu bagwana bagyewale.
Ekintu ekitali kituufu kubanga buli lwakozesa eddagala nga tannakakata bulwadde bwennyini, eddagala eryo lisobola okukola ng'obutwa nga ate tekimuyambye okuwonya bulwadde. Noolwekyo nkubiriza abantu nti nga tonnaba kugenda kugula ddagala lya bulwadde bw'oteebereza, yalibadde kyankizo nnyo okusooka okugendewa omusawo n'akukebera n'ozuula obulwadde obutuufu obukuuma, ate omusawo yennyini n'akuwa eddagala oba n'akwandikira eddagala ettuufu, n'olema gwe kwerowooleza ogende kugenza okugula eddagala ate litaakuyambe linaakola obutwa.